iqembu elishintshe impilo zabantu ngendlela eyisimanga. Thekwini, help me to welcome on stage all the way from Swaziland, Nandweni Christ Ambassador.
sokufa hayte
bathi kuphelele
sesiwe
Pati kuphelele